abatsinda Yesuwa atinuka wabakabari banini Tuyoba uwe nunga mukome ye Uwayoboya misira eri nunga mukome ye Awa mizeye wambu tinyanji tukura Wajera hova sezera niwe amahoro Yeah.